Kenyans, you, you, and you. We want you to know what this song is all about. It is a tribute to the late J.M. Kariuki, the late member for Nyandarua North.
Wakenya wote, wewe, wewe na wewe. Tunajulisheni kwamba wimbo huu ni shukrani zetu kwa J.M. Kariuki aliyekuwa mbunge wa Nyandarua Kaskazini.
Leo tuna huzuni sana tukimkumbuka mbunge wetu Josia Mwangi Kariuki aliyeuawa kinyama sana. Leo tuna huzuni sana tukimkumbuka mbunge wetu Josia Mwangi Kariuki aliyeuawa kinyama sana.
About J.M. Kariuki, the late member for Nyandarua North. Josiah Mwangi Kariuki was born in the Rift Valley province in the year 1929. Not much is known of his childhood days, but we can well imagine what life was like in those old days. The young Kariuki went to Othaya Primary School before proceeding on to King's College, Budo, in Uganda.
Tuna machache ambayo tunataka kuwajulisha kuhusu J.M. Josiah Mwangi Kariuki alizaliwa katika mkoa wa Rift Valley na mwaka 1929. Tunafahamu machache tu juu ya maisha yake ya utotoni ambayo bila shaka yalikuwa ya taabu enzi hizo za kikoloni. JM alielimishwa katika shule ya msingi ya Othaya na baadaye akaenda King's College Budo huko Uganda.
Hasn't ended. Actually, this is where it really begins. And his story begins in 1953 when he was detained by the colonial government. His only crime, of course, was that he wanted our land, Kenya, to be free. And he was even prepared to die fighting for our freedom.
Hatujamaliza bado. Hadithi yake haswa inaanzia mwaka 1953 alipotiwa kizizini na wakoloni kwa sababu ya kupigania uhuru wa nchi yetu Kenya. Alijitolea maisha yake yote kufa kwa sababu yetu.